Radio Ijwi rya Amerika. Turasuhuje nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mbere yuko tujya mu karere k'ibiyaga bigari ariko, reka tubanze mu Bwongereza. Habakunda iby'ubwami kuva mu mpera z'iki cyumweru dusoza batangiye kugera mu murwa mukuru i Londres, baje gusezera bwa nyuma ku mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri, watanze nyuma y'imyaka 70 ari ku ngoma. Azatabarizwa ejo kuwa mbere. Abashinzwe iby'ubukerarugendo muri icyo gihugu ejo kuwa gatandatu bavuze ko amahoteli yari yuzuye ku rugero rwa 95% kandi abantu bakiza. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana, urakitsaho.
Komera Jeffrey Mutagoma.
Twarimo rero hano ku Ijwi rya Amerika tuvuga iby'imyiteguro yo gutabariza umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Wowe uraho ngaho i Londres mu Bwongereza, wahabanywanya Ijwi rya Amerika ishusho y'ibirimo bihabera.
Icyo nakubwira nuko hakomeje umuhango wo kumusezeraho. Abaturage bahawe iminsi ine yo kugira ngo basezere ku mwamikazi wabo. Nkaba rero nakubwira ko uyu munsi kuri uyu mugoroba biteganijwe ko ibikomangoma harimo Prince Harry na murumuna we n'ababyara be bari buze gusezera kuri nyirakuru umwamikazi Elizabeth. Nicyo bita umugoroba w'ibikomangoma. Nkaba nakwibutsa ko n'ejo kuwa gatanu umwami Charles wa gatatu nawe yaje kumusezeraho arangaje imbere mushiki we na barumuna be wari umunsi w'umwami kugira ngo amusezere. Uyu munsi ni umunsi w'ibikomangoma. Abaturage bakomeje kuza ari benshi kumusezeraho. Nakubwira ko magingo aya ubu tuvugana kugira ngo ushobore kugera ku mugogo w'umwamikazi utegereza amasaha agera kuri 16, ubwo byagabanutse kubera ko ubundi wagombaga gutegereza umunsi wose amasaha agera kuri 24. Abantu benshi rero bakomeje kuzamusezera, ariko nakubwira ko nk'uko wabivugaga abantu bakomeje guturuka imihanda yose y'isi mu bihugu byose by'isi baje guherekeza uyu mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth. Umuhango utegereje kwa mbere mu mujyi wa Londres rero urahabona, urahagira ukabona ibintu byahindutse. Mu mujyi utatse amabendera menshi y'amabara menshi atandukanye. Ni umujyi ugaragara ko uri mu gahinda, nubwo kose imodoka zigenda ariko nubwo ziwumva moteri zayo zazo zivuga, ariko urumva ni nkaho nazo zibinze n'abazitwaye babizi. Hari ikintu gisa n'ikivuga ngo mucishe make mukore bucece musezere ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri.
Twarimo tureba ahangaha makuru avuga ko n'amacumbi aho ngaho yuzuye abantu baturutse imihanda yose ku rugero rwa 95%. Ibyo ni ibintu nawe urebesha amaso.
Biragaragara ko hari abantu benshi kuva guhera kuri iki cyumweru. Ukwinjira mu mujyi wa Londres bizaba bitoroshye. Barashishikariza abantu kuzinjiramo bakoresheje za bus, bazinjira bakoresheje za gari ya moshi, bazinjira badakoresheje amamodoka yabo. Ntabwo uzabona aho yashyira imodoka kubera ko umujyi uzaburinzwe cyane witeguye kwakira abaperezida benshi, abakuru b'ibihugu benshi, abami n'ibikomangoma bazaturuka mu isi bagera kuri 500 barategerejwe mu bantu 2000 bazaba bari muri kiliziya basezera ku mwamikazi. Urumva rero kugira ngo bacungire umutekano abo bantu bose habaye ibintu byo kugira ngo umujyi bawucunge neza kandi utavogerwa cyane. Ariko ntabwo wabuza abantu kugeramo, nanjye nzaba nkurimo kubera ko niho nzaba nkorera akazi rwa gati kuwa mbere urumva rero yuko ni ibintu byo kwitegura abantu benshi bategerejwe abanyapolitiki benshi batangiye kugera muri uyu mujyi wa Londres nakubwira ko hari abakuru b'ibihugu bamwe batangiye kuhagera hari abakuru b'ibihugu batangiye kuhagera hari abazaza hari n'abatazaza ko nakubwiraga nuko abategerejwe n'abagera kuri 500
ariko wowe umaze kubivuga uti nzaba mpari umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana ni wowe ntumwa yacu udasanzwe muri icyo gikorwa uzafasha kugikurikirana nibutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika ko uzaba uri kumwe natwe mu kiganiro iwanyu mu ntara ndetse tunakomezanya mu kiganiro muri sanga uzadufasha kubikurikirana
nzabafasha rwose kandi mbere yuko nkureka nagira ngo nkubwire yuko muri abo bakuru b'ibihugu bategerejwe gusezera ku mwamikazi harimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uzava ari hano nkakubwira ko ni nawe mu perezida wenyine utazagenda muri bisi kubera ko abandi ba perezida bose nibyo bikomangoma bose bateganijwe kuzagendera hamwe muri za bisi ikindi nakubwira Geoffrey Mutagoma mukanya nari nkomeje kubatumiwe n'abataratumiwe nakubwira ko benshi mu bakuru b'ibihugu bagize umuryango w'ibihugu bitegekwa n'umwamikazi bya Commonwealth bazaba bahari ndavuga nka Australia nka New Zealand ndetse na Canada nakubwira ko hari ibihugu ariko bitatumiwe nk'u Rusiya kubera intambara bwakoze kora na nubu muri Ukraine ndetse na Belarusia yagufashije na Myanmar idafitanye imigenderanire n'igihugu cy'Ubwongereza ariko nkakubwira ko nka Korea ya ruguru yaratumiwe ariko isabwa gusa kuzohereza ambasaderi ariko tujye nko muri Afrika nakubwira Geoffrey Mutagoma ko nka Zimbabwe yo ntabwo yemerewe kuzaba iri hano prezida Emmerson Mnangagwa ntabwo yatumiwe hari baruwa nashoboye kubona igaragaza yuko we atazaza ibyo birumvikana n'impamvu z'uburenganzira bwa kiremwa muntu bugombe kuba butubahirizwa nk'uko byifuzwa muri icyo gihugu Geoffrey
Venuste Nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza urakoze cyane urakomeza kubidukurikiranira ubwo uri kumwe natwe kuwa mbere
ndabikora kandi ndagushimiye
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inzego z'umutekano zaraye zifunza amasoko mato mato yo mu nkambi ya Mulongwe impunzi z'abarundi ziyambazaga zihahiraho ibikenewe bimwe na bimwe byari biherutse gusabwa na societe civile mu nama y'umutekano iheruka ivuga ko ariyo masezerano bagize iyo nkambi yubakwa abagera ku 600 bacumbitsemo bahangayikijwe nuko nta handi bashobora kubona ibihahwa Vedaste Ngabo arakomeza
Izi munzi zicururiza mu isoko riri mu nkambi ya Mulongwe iri mu gace ka 14 zivuga yuko inzego z'umutekano zirimo igipolisi n'abitwa basungusungu binjiye muri iryo soko batwara bimwe mu bicuruzwa byabo birimo ibiribwa n'amavuta mu rwego rwo kubaca muri iryo soko ngo ntirizongere kurema
baradutwara ibintu utwo wasumye tw'igihumbi utujumu uturengarenga udutunguru baca batereraho imodoka yabo bakaca bajyana bashaka kutugira ngo abakwa farao none tugire gute nibavuye badusubiza muhiri wacu hama tugitwitahire muhira ko saba baduha umutekano nyimba ushaka kurema iyo muri diziwiti agende ku neza apana ku nkoni apana ku giti nyimba ariyo mu kibembe tugende ku neza ababishoboye bagende abatabishoboye naho babareke bigurira utujumu nka nakanuka ka centre hari centre yobura aho umuntu yogurira utujumu uturengarenga
Inkambi ya Mulongo irimo impunzi z'abarundi zirenga 600 yubatswe mu mwaka wa 2017 impunzi irimo zivuga yuko ubusanzwe amasoko mato mato yo mu duce twa 14 na 18 ko muri inkambi akunze kurema ku mugoroba afasha cyane abatuye inkambi kuko isoko rikuru rya mungano riri kure
ahantu ndazi kuva na kera ahantu hari abantu abantu ntihabura kasoko k'iminota 30 ahantu hose ubusoko burahaba na kasoko gatangura saa 11:30 size registe nta muntu subira kwasanga ariko ngaha anya kugeza uno munsi ibintu biriko biramenwa wiguriye uwagi ukigopeshereza udutomati yo mu kigobe waje kwanda kugira uronke kamahera 200 y'umunyu ugace sangana bagaca baza bakamena mbega aya mahera muduhereza inyuma ya amezi 3 ubona yo tunga umuryango umuntu atabanjeje gutarataza ni muturekera ko kasoko
hipansi gatanagi
numuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongo avuga yuko bateye ubwoba yuko bashobora kwibasirwa n'umutekano muke ni gahunda yo gushaka kwimurira aya masoko hanze y'inkambi
turese yuko atasoko ishoboka mu ijoro hanze icyo no kongera kunuko n'umutekano ari mukeye tunga haye hafa abantu ankete ziguma ziriko zirakogwa ntizihera ni ukuvuga n'abantu baba bari hanze y'ikambi bataha biruka hama rero iyo bari kubatubwira rero ngo duje hanze harimo amakenga menshi cyatanga ni ukuvuga umutekano warusanzwe hanze ari muke
twavugishije umuyobozi w'igipolisi mu nkambi ya Mulongo atubwira yuko ari mu rugendo ibaraka adusaba yuko twongera kumuhamagara twongeye kumuhamagara ntiyafata telefone gusa mu nama y'umutekano yateranye ku wa gatatu ubuyobozi bwa sosiyete sivile bukorera Mulongwe bwasabye yuko amasoko mato mato yavanwa mu nkambi akajyanwa hanze yayo izo nzego zivuga yuko biri mu rwego rwo kubahiriza amasezerano na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yagiranye n'abaturage batuye Mulongwe mbere y'uko iyi nkambi yubakwa ayo masezerano yavugaga yuko ibikorwa by'iterambere birimo amashuri ibitaro ndetse n'amasoko bikwiriye kuba hanze y'inkambi aho kuba mu nkambi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo. Turabasuje kandi tubaye ikaze mwe mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu FM twinjiye mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Christine Wisabye ndetse na mugenzi wanjye
Anissa Bin Umukunzi n'igena Roje ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma
amakuru yawe Sabine
amakuru yanjye ni meza amakuru yawe se
nanjye meze neza uyu munsi se turaza kuba tuvuga kuki
uriya se uyu munsi ugira ngo nitubivuze kuba tuvuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media mu ndimi z'amahanga buri wese rero ntabwo yabura icyo yazivugaho byaba ibyiza ndetse yaba n'ibibi kandi abenshi turanazikoresha wowe ntuzikoresha se Kristi uriya wabura nk'ebyiri ubarizwaho
ntabwo zabura cyane rwose kuko kuri ubu rwose usanga bigoye kubona umuntu udafite inimwe akoresha
Yego rwose uyu munsi rero turaza kuba tureba imyumvire bamwe mu babyeyi bafite ku mbuga nkoranyambaga turaza kureba ese haba hari akamaro kazo mu iterambere ry'urubyiruko hano mu Rwanda turaza kumva ibitekerezo bitandukanye bya bamwe mu babyeyi baherereye mu karere ka Rulindo kucyo batekereza kuri iyi ngingo turaza kandi kumva ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wamaze kwiteza imbere biturutse mu gukoresha imbuga nkoranyambaga ubu bikaba bifite aho bimugejeje
Sibyo gusa rero turaza kumva icyo ministeri y'ikoranabuhanga n'itumanaho no guhanga udushya ivuga ku kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga bakunzi bacu kandi namwe muraza kumutusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo ntimujye kure kuko muraza no kumva agace ka cyenda k'ikinamico ngira nkugire
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/2032 cyangwa kuri 07/28/58/14/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp
Ikaze na none mu kiganiro ejo mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu Rwanda hagiye haduka uburyo bushya bw'imirimo butari bwarabayeho mbere uyu munsi y'umuntu avuze imbuga nkoranyambaga twumva imbuga zitandukanye zifashishwa n'abatari bake mu bikorwa bitandukanye muri izi ku isonga twavuga nk'urubuga rwa Facebook WhatsApp Twitter n'izindi zitandukanye
yego imbuga nkoranyambaga zo rero zimaze kuba nyinshi cyane zishobora gukoreshwa mu bikorwa byiza kimwe n'uko zishobora gukoreshwa no mu buryo butari bwiza uburyo bwiza rero zakoreshwamo cyangwa se zikoreshwamo twavuga nko kuba zoroshye ihanahana ry'amakuru kumenyekanisha ibikorwa bimwe na bimwe ubucuruzi ndetse n'ibindi gusa ariko Christine ntabwo twakwirengagiza ko habaho n'ibibi byazo harimo ubujura gukwirakwiza ibihuha n'iterabwoba ndetse n'ibindi bivuze ko rero nyiri kuzikoresha ari uhita mu buryo yazikoreshamo
yego nibyo ariyo mpamvu hari abakuze bakunze kwibaza ibihabera mu gihe batazikoresha bakumva ko urubyiruko ruzikoresha ruba ruri gutuma mwanya nta kamaro byabagezaho mugiye kandi hari bamwe mu rubyiruko rwageze kwiterambere rubikesha imbuga nkoranyambaga katwumva ibitekerezo bya bamwe mu babyeyi bakuze bo mu karere ka Rulindo bavuga ko imbuga nkoranyambaga ari nk'ahantu abantu bateranira bakagira ibyo baganira byubaka mu gihe abandi bo bazifata nk'imbarutso yo gushora habi urubyiruko. Ibindi ni mu bitekerezo basangije mugenzi wacu Ishimwonore mu kiganiro ejo turagaruka.
Bitwononera abana kubera kubirangarira. Ubwo rero ugasanga n'ubundi bibateye imico mibi no kubera yuko ibyo babonaho by'urukoza soni nk'ubusambanyi uburara kwiyambika ubusa ibyo ugasanga rero ni ibintu bitagendanye n'umuco nyarwanda. Iyo babibonye nibumva ko bari mu cyerekezo kigendanye n'iterambere kandi atari ko bimeze.
Nkoranyamagase ko numva ari ahantu wenda abantu bahurira wenda bakagira ibyo bigaho niko njye nabyumva nabitekereza.
Nkoranyambaga nta bantu baba bati hamwe baganira ibyo kubaka byubaka igihugu bitari byo gusenya.
Ntekereza ko abantu ari benshi baba bicaye ngo bakaba iyo nkora aha
birabarangaza ugatuma nabo nyine byambara ibidakwiye bagakora ibidakwiye bitewe n'izo nkoranyambaga ari kureba ku buryo weho mubyeyi ari weho ugira isoni kandi iyo byagenda gutyo ntumubwira ngo yumve ntabwo abyumva abona ari ubusore kumubwira imbere yawe abagize utabari kwirebera gusa akagusekera ukagira ngo yakumvishe kandi atanakumvise ntabwo byari bikwiye. Rero nawe usanga umwana w'imyaka 15 ntibyari kwirebera gusa nta murimo yakora atari kubireba ni ku buryo nimba mushyize no kumugeza ngo avomeshe ugasanga ayobewe n'igibuni yuzuriye. Turangariza abana bwo
cyambere bana ubusambanyi n'uburara ku mwana w'umuhungu nibabonye umuntu apakisipani nk'iyihenze ntayibone ntazongera kuba mu rugo azajya mu misozi wa mukobwa azarera wa mwenda kuyonza umuhe ubwo ni ukwangunza abanamushoye mu ngi busombe y'ubusambanyi. Ubone nk'abashinzwe urubuga nkoranyambaga bagombye kujya basora nk'ikintu cy'amasomo cyane mu banyeshuri mbese ibintu bifatika bigaragara ku buryo nk'ayo umubyeyi wanakibona ukabasobanura umwana uti kini gukena gutya ukabonye umuntu ku buryo atatoragura ikintu kubera umwenda yambaye akagomba kwicara no kuvuga nyine nk'umwana utijya kwera cyangwa se icara ufatika isubira mu byo wize ibyo birumvikana bari kuri ayo mafoto gusa nta kindi kintu yajyamo ubwava ajya kuryama.
Bamwe mu babyeyi bati imbuga nkoranyambaga zigisha abana imico mibi harimo ibyo bikorwa by'urukozasoni imyambarire idahwitse. Reka tubashimire kuri ibi bitekerezo basangije mugenzi wacu Imana Ishimwe Noel. Hagati ariko namwe mwaba mutwandikira ibitekerezo byanyu mutubwira ese mubona ari akahe kamaro k'imbuga nkoranyambaga kubazikoresha mu buzima bwa buri munsi.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 32 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Komeje n'izindi nkuru mu nkuru yatambutse twakomeje kwibaza ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga aho ababyeyi bavugaga kuntu zaba arizo ntandaro yo gushishikariza bamwe mu bana imico mibi. Ku rundi ruhande ariko Ishimwe Karangwa Claude ni umusore w'imyaka 26 utuye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Twitter aho yiyita Mwene Karangwa akurikirwa n'abantu basanga 96,000 bo hirya no hino ku isi. Mu buzima busanzwe uyu musore yize ibijyanye n'amazi n'ibidukikije muri koleje y'ubumenyi n'ikoranabuhanga KIST. Kuri ubu Ishimwe Karangwa Claude ni umwe mu bo mu Rwanda bita influencer. Ahanini kuri ubu ibigo bitandukanye bikoresha ngo babyamamarize cyangwa babifashe kumenyekanisha ibyo bikora. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi n'uyu wiyita Mwene Karangwa kuri Twitter maze atangira asobanuye yatangiriye gukoresha imbuga nkoranyambaga nuko yagiye abona inyungu kugeza aho ubu afite amasezerano cyangwa kontra n'ibigo bine yamamariza. Ibi navuga ko ubu bimutunze. Reka tumwumve.
Imbuga nkoranyambaga natangiye kuzikoresha nkiga mu mashuri yisumbuye. Natangiye kuzikoresha Facebook ari igezweho, nyuma nza kwisanga ntangiye gukoresha urubuga rwa Twitter kuva muri 2017.
Gukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Twitter byatangiye kukwinjiriza amafaranga ryari?
Natangiye kurubyaza umusaruro umwaka wa 2020 aho natangiye mbona amafaranga makeya. Ntavuga ko n'ikiraka cya mbere nakoreye pake internet birazamuka 5,000, 10,000, 50,000 kugeza kuzamuka ku buryo navuga ko ari income ngira ikomeye cyane ihoraho mu gihe cyanjye cya buri kwezi cyangwa navuga mu gihe cyose ndimo kugeza umfite kontra enye ibindi byo ni nk'abatwiyambaza kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byabo n'abatwiyambaza kugira ngo tugaragaze inama cyangwa amahuriro cyangwa amahugurwa y'ibyo bakoze kugira ngo nabwo bijye ku karubanda cyangwa bijye kuri social media nka bumwe buryo bwiza bwo kumenyekanisha icyabaye.
Ese kubona izo nyungu biroroshye bigenda bite?
Navuga ko ari ibintu bishoboka cyane kubera ko izi social media zabaye nka platform umuntu afungura yagize abantu benshi bamukurikirana, yaba ari Twitter, Instagram, YouTube. Ubwo navuga ko ubaye nk'umu idol cyangwa nk'umu influencer, mbese abantu bagukurikirana umunsi ku munsi, ameze nk'aho igitangazamakuru niba nabivuga uburyo umuntu wenda udakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ngo abyumve, niba ukurikiranwa n'abantu ibihumbi ijana ibintu wanditse ku munsi byose babibona, urumva ko umuntu wese ajifusha gukorana nawe bitewe na target market ye, niba ukurikiranwa n'urubyiruko hari ubutumwa ashaka kubaha cyangwa ari product ashaka kwamamaza n'ibindi yifuza kukugeraho ku mbuga nkoranyambaga. Rero birashoboka cyane mu gihe umuntu ashobora kuba yakinjiza amafaranga arenga ibihumbi 500 ku kwezi akoresheje social media platform ye, numva ari ikintu gishoboka cyane ndetse ko yaba ageze no mu mamiliyoni, gishoboka cyane ko byatunga umuntu bikamubera nk'akazi ke ka buri munsi. Dore ko n'ubundi leta cyangwa abayobozi bacu badushishikariza kwihangira imirimo.
Reka dushimire Karangwa Claude ku kiganiro cyiza duhaye, tunashimire Noel Imana Ishimwe baganiriye. Urumva kuba wakinjiza nk'ibihumbi 500 cyangwa arengaho ku kwezi kubera gusa wakoresheje imbuga nkoranyambaga zawe neza bidashimishije?
Birashimishije cyane rwose, kandi tumaze kumva ko nta n'ikindi bisaba.
Uyu munsi ni ugufata umwanzuro Christi. Hari umushuti wanjye rero yatangije YouTube rwose bitangira buhoro buhoro abona views imwe ebyiri, ariko ubu ngubu ku kwezi rwose yinjiza amafaranga ahagije ku buryo yishyura ibimubeshaho, yibeshejeho, yishyurira barumuna be babiri amashuri, kandi rwose byose abikesha imbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri rero imbuga nkoranyambaga iyo zikoreshejwe neza zigirira akamaro nyirazo.
Ingero ni nyinshi zihari rega z'urubyiruko rwiteje imbere kandi rwubatse izina kubera imbuga nkoranyambaga. Cyane rega nk'urubyiruko duhora dushishikarizwa kwihangira umurimo. Hagati aho n'abadukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu mutubwira ese mubane ari akahe kamaro k'imbuga nkoranyambaga ku bazikoresha mu buzima bwa buri munsi.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 32 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Esther Kunda, umuyobozi mukuru ushinzwe guhanga udushya ndetse n'ikoranabuhanga rishya muri Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho no guhanga udushya, avuga ko iyi minisiteri ihamagarira abaturage by'umwihariko urubyiruko kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, yaba mu bucuruzi, abafite impano, guhanga udushya, kwamamaza ibyo bakora bakabigaragariza kuri izo mbuga nkoranyambaga kandi bakazikoresha ku buryo bubateza imbere. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yagiranye na Esther Kunda.
Uyu munsi urubyiruko Rwanda rutangiye kuba rwinshi rukoresha izi mbuga ku buryo ashobora kugera kuri internet kubera ibikorwa byinshi bihari, ari abakoresha za computer, ari abakoresha izo basanze ku kazi cyangwa izo basanze ku mashuri yabo. Usanga urubyiruko cyane cyane rufite uburyo bwinshi rugenderaho kugira ngo babashe kugira uburyo bagera kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ikigero tumaze kubona kiri hejuru nubwo tudafite imibare ifatika, ariko hari ikigero kimaze kugenda kizamuka cyane cyane nko ku mbuga nkoranyambaga zimeze nka za WhatsApp zo abantu benshi batangiye kuzimenya cyane. Hari abacuruzi batoya babasha kujya kuri Instagram cyangwa se kuri TikTok bakaba bagurisha bagatangira gutangaza ubucuruzi bwabo ahantu hagiye hatandukanye.
Urubyiruko rukoreshe gute imbuga nkoranyambaga ku buryo buri productive cyangwa buruteza imbere?
Nimba ufite imyaka 19-20 tuvuga uvuye muri TV tumaze kwiga ububaji, ukavuga ati njyewe nzi kubaza kandi mbaza neza, ugakoresha Instagram, ugakoresha TikTok, ugakoresha Facebook, ugakoresha Twitter, ugashyiraho ibintu ugenda ukora buri munsi. Njyewe Esther uri i Kigali, umuntu uri Kirehe akora ibintu bimeze gutya ko ari byiza, nguhamagare kuri telefone nkubwire nti ndashaka iki niki 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 nkohereza amafaranga tuzashaka uburyo bingeraho i Kigali ejo umuntu uri muri Kenya abibone nawe nawe aguhamagare kuko ngo nimba uzi ko ufite talent cyangwa se ufite ikintu uzi gukora kigaragaze nimbuzi kuvuga neza twereke kuzi kuvuga neza nimbuzi kwandika twereke ibyo wanditse icyo gihe bitabyoroshya ko abantu bashaka kugwa akazi bazakugeraho ari naho wakwihangira imirimo nabyo bibashe kugeraho niyo mpamvu rero mvuga ni ukoresheje neza imbuga nkoranyambaga icyo gihe rwose hari amahigre menshi abantu dushobora kugenda tugira kandi tukabona buri muntu wese w'urubyiruko uvuga ati ni gute byanteza imbere gukoresha izi mbuga umunsi ku wundi
Reka dushimire Esther Kunda umuyobozi mukuru ushinzwe guhanga udushya ndetse n'ikoranabuhanga rishya muri Ministeri y'ikoranabuhanga mwitumanaho ndetse no guhanga udushya aha tubwiye ko iyi ministeri ihamagarira abaturage by'umwihariko urubyiruko kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga yaba mu bucuruzi kwamamaza ibyo bakora ndetse bakabana zikoresha ku buryo bubateza imbere
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp
Sabire katwakire mugenzi wacu Christella atugeze ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize
Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye bagenzi banje barakoze ku mikaze rero nkuko babibabwiye ngiye kubasangiza ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize nababwira ko twagarutse ku kudahana umwanya w'ibiganiro hagati y'abashakanye aho bibimbarutso yo kudakemura amakimbirane mu muryango aho twibazaga tutese mu bunara akahe kamaro ko guhana umwanya w'ibiganiro hagati y'abashakanye Ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira. Saverine uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati urugo rwubakwa n'ibiganiro hagati y'abarubamo cyane cyane abashakanye. Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati ni byiza ko abashakanye bagirana ibiganiro ku rugo rwabo cyane ko ari byo nkingi y'urugo rwiza. Mu gihe bataganiriye ingaruka bahura nazo n'ukurusenya. Naho niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati mu gihe hatabayeho guhana ibiganiro ku mpamvu iyo ariyo yose biratinda bigakurura amakimbirane kutizerana guhozanya ku nkeke n'ibindi ese kubyicanyi hagati y'abashakanye buri kwiyongera ntabwo bashyiraho uburyo bworoshye bwo gutandukana dukomeza Shyaka Steven uherereye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati umubano uwo ari wo wose wubakwa n'ibiganiro nubwo bamwe tutararushinga urugo twafatira urugero no ku bushuti busanzwe Iyo inshuti zitaganira biba byoroshye ko uwo ari we wese yaziminiramo. Naho Cyomororoka uherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata yagize ati amakimbirane arateranya akanatuma bicana. Ariko iyo abagize umuryango bashyize hamwe bakareba intandaro y'amakimbirane bagirana urugo ruba rwiza. Dukomereze kuri Siwamana Jean aho yagize ati nabanye n'umugore wanjye ariko ntashaka kumvugisha iyo hari icyo tutumvikanaho. Niwe unafata umwanzuro. Natwe abagabo tujya duhohoterwa. Ubutumwa bwa none mbuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Urakoze cyane Christella kutugezaho ibitekerezo by'abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cy'ubushize ndetse namwe mwadusangije ibitekerezo byanyu rwose turabashimiye cyane. Tukaba rero turimo turanagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiriye ku myumvire ya bamwe mu babyeyi ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga aho twumvise ibitekerezo bitandukanye bya bamwe mu babyeyi baherereye mu karere ka Rulindo bamwe bagira batini nk'ahantu abantu bateranira bakagira ibyo baganira byubaka si ibyo gusa kuko twumvise n'ubuhamya bwa Ishimwe Krangwa Claude watubwiye ibyo amaze kugeraho abikesha gukoresha imbuga nkoranyambaga Esther Kunda umuyobozi mukuru ushinzwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga rishya muri ministeri ikoranabuhanga n'itumanaho no guhanga udushya aho yatubwiye ko bafite programu nyinshi zigamije guteza imbere imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kwiteza imbere cyane cyane mu rubyiruko
Reka dushimire mwese twabanye muri kino kiganiro cyanone tushimire Mizero Crispy wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Roger Nigena waruhagarariye iki kiganiro ko twabanye namwe muri kino kiganiro rero nge ndi Anisa Bin umukunzi ndetse na mugenzi wanje
Christine Uisabye mukomeze kugira ibihe byiza
ya mere ukubaka ejo atubereye
Njuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru Jeffrey Mutaga.